Kampala Dreams representing Todija Jamia. Big up J.A.D. Production.
Babe, you know I'm a pretty boy in the area. When you put on the lights, I go shake off your body in the area. I know you know. Macho yangu ya walumbe, tufanye kazi, tupate pesa, tupendane. Sema mambo, niwe mtu unipenda. Kama otaki, niambie. Nikuvutie nipangi, shiba ali, niambie. Nisumame kama chinyozi, netutelemu, netutelemu. Niwe guduru na luwa, nilale nawe kama otaki.
Unataka tende kwa shopping, tujijajamia, tujijajamia. Farida mugambe karina, tujijajamia, tujijajamia. Unataka tende kwa shopping, tujijajamia. Farida mugambe karina, tujijajamia, tujijajamia.
Mama, ebyo byonkola, shika mukono ne tambuka nina mapenzi ga. Manyo mukwano, fama. Nipe taulo alali nekewaga kana chibuga. Kutoka jupaka kwa chini Kampala. Ebifumo bingi byalali. Na buli kimu kyompanze ndi paradise chompa. Omusana kwa kanga sukali. Nikutumie mchumbanze ni paradise.
Sema mambo, niwe mtu unipenda. Kama otaki, niambie. Nikuvutie nipangi, shiba ali, niambie. Nisumame kama chinyozi, netutelemu, netutelemu. Niwe guduru na luwani, nilale nawe kama otaki.
Unataka tunde kwa shopping, tujijajanga, tujajanga. Farida mugambe karina, tujijajanga, tujajanga. Unataka tunde kwa shopping, tujijajanga. Farida mugambe karina, tujijajanga, tujajanga. Unumu wala njagala sula wali, unumu wala matila sula wali. Unumu wala njagala sula wali, unumu wala matila sula wali. Unumu wala njagala sula wali, unumu wala. Unumu wala njagala sula wali, unumu wala matila sula wali. Unumu wala njagala sula wali, unumu wala matila kuba manini biyangu. Unataka tunde pa shopping, tujijajanga, tujajanga. Farida mugambe karina, tujijajanga, tujajanga. Unataka tunde pa shopping, tujijajanga, tujajanga. Farida mugambe karina, tujijajanga. Farida mugambe karina, tujijajanga, tujajanga. Unataka tunde pa shopping, tujijajanga, tujajanga. Farida mugambe karina.